It becomes apparent more and more as we listen to each other and try to talk to each other that we don't perceive reality the same.
Bina bama kuna panja kuti life inkareso. Bina vima vuta chabe vina kango chaya flow. Nivi life itipitamu ni mavuto with the show. Ima limbo vuta kusa ni mazanda kamba nyo. Nime chese mamenga gini pitamu ulo na smile so. Nime chese mipundo zini ni vira ni wanda ni baila so. Ulo mabine ya fast man ni kaya gwira ya nkara so. Kaya ni juju gulo ni mnyama na vya ungu ni baya so. Nivala suti ni smash you, punch ni limbo na vutu. Nivu motaya ndafya bakaya mala mavuta no kutu. Wakai batamba muhutu, wankara geba ni fulu. Beni lombe na vanzake I wanna know. They call me bad. Even if I go to Bajawa, in a way, they need to kill a man. They say I should go shower. Then I'm calling some boys. You cut up a bone. Full of my flower. And got the wound. Better to do. You realize this.
Sitonze, sitonze, sitonze. Hello, sitonze. Yeah, sitonze, sitonze. Got you moving to Philippines. Yeah, sitonze. Yeah, sitonze, sitonze, sitonze. Hello, sitonze. Yeah, sitonze. Ah, sitonze. Gatimu vintu vili vya sitose.
Baby mama anachita kairi pala panga chongo hati. Afuna lobula ni mchese mpa mwono fira to that. Pazali mba ni zagona solo olo ni kafuta badi ni zangina muma selo. Ni mapela munga fresha ye machoka kuli sister. Ilo kwena kwa tiri wako kwa kuba chitika. Inoka competition padu bagiros kama sila. Ine fere ni pitamu awandini zaka tisa. Ine muntu chapina ni mutu mafasa. Nike nkala nazo ba maziva ni mafasa. Basiva kwene chokila ni gona muma shasha. Anpaste goche time njazi nza basunga laka. What you die do? Ok paka cheni kape. Ilo wani gwiri vaupuwa muna. Muni wone lemo va oshiru ni pasande. Oshiru weka weka oke na bwela ni sambe.
Sitonze, sitonze, sitonze. Elo, sitonze, yeah. Sitonze, sitonze. Gatiwa vintu vili vya sitonze, yeah. Sitonze, sitonze, sitonze. Elo, sitonze, yeah. Sitonze, ah, sitonze. Gatiwa vintu vili vya sitonze, yeah.
Bruce with the path, baby. Yeah. Sitonze, sitonze.
MB Generation.
Download it.